ngiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. La vie standa sami izokunika lonke uthando lwenhliziyo yami, izokunika sonke isikhathi enginaso enginaso, ngicabanga inhliziyo yami, izokunika sonke isikhathi enginaso, enginaso, yeah.